West Heat Music.
It's original and straight from Malaysia.
We beats go crazy.
You never loved me before, why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi watako beba. Mweza kumimba mesha beba. Ishawa suna tajiposi kuleba. Yari kifupisha fungua mpya kurasa. Ile bado nakumbuka ulivo nyanya sana. Mweza kona nitaka saa. Tuonge ya kusimu ya natari saa. Ask my neighbor, neighbor.
Kashaiwe nari sambili la sana kateiwe kashamwe mwina mwandini na wabana mmerbe kumbambaruka mbaruka ya wewe amali funda mwana wa mucheshu watekanya alanteka na panshinga na rufyanya. She's so, so beautiful, I can get my life for now. But nila ngeze kwa kuno winga chila yena.
Kale wampanya wadia ine na nababika pesa. Apakula na ponse vali sena.
It's been long, I moved on. Now you back, why you cheat us all? John de Mundi, see a neighbor. Who's up with digging Cindy Magulota? Let me be Cindy Magusoa. Even don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu order. Oh, my baby, I'm a nipanira. Such a sweet lady. My new baby.
Wakalitwe Bantu tafya wameiwe Kumkala nawe Sininga bweze
Nangula ni jojo waleta
Sininga bweze po Deti fiwa mbe Bantu tafya wameiwe Kumkala nawe Sininga bweze
Nangula ni jojo waleta
Sininga bweze po Deti fiwa mbe
Numa mwane funaina Na wale lila lila ndesmaila. China, it's original and straight from Malaysia.
Downloaded from westheatmusic.com.
For the Voice Music.